This is Unit 9 of Pimsleur's Swahili 1. Listen to this conversation between a young woman,
Mariamu,
and a young man,
Kamau.
In it, you will hear him use the expression,
Niambie,
which means, tell me,
Niambie.
Listen.
Hujambo, Mariamu.
Si jambo, Kamau. Habari gani?
Nzuri sana, asante. Niambie, Mariamu. Wewe ungependa kufanya nini sasa?
Oh, mimi sijui. Na wewe?
Mimi ningependa kula chakula cha mchana sasa. Ungependa kula chakula cha mchana na mimi?
Ndiyo, lakini ningependa kula chakula cha mchana mkahawani. Haya?
Ndiyo, haya.
Listen again.
Hujambo Mariamu?
Sijambo Kamau, habari gani?
Nzuri sana, asante. Niambie Mariamu, wewe ungependa kufanya nini sasa?
Oh, mimi sijui. Na wewe?
Mimi ningependa kula chakula cha mchana sasa. Ungependa kula chakula cha mchana na mimi?
Ndiyo, lakini ningependa kula chakula cha mchana mkahawani. Haya?
Ndiyo, haya.
Now ask the young woman how she is.
Habari gani, bibi? Habari gani?
Begin a conversation by asking her if she understands Swahili.
Wewe wafahamu Kiswahili? Wewe wafahamu Kiswahili?
Ndiyo bwana, mimi nafahamu.
Suppose she's looking for some directions. How does she ask where Kenyatta Street is located?
Iko wapi njia Kenyatta?
Do you know where Kenyatta Street is?
Unajua iko wapi njia Kenyatta?
Excuse me.
Samahani. Samahani.
Tell her that you'd like to eat lunch now.
Ningependa kula chakula cha mchana sasa. Ningependa kula chakula cha mchana sasa, bibi.
Try to ask her if she too would like to eat lunch.
Wewe pia ungependa kula chakula cha mchana? Wewe pia?
Say, no, not me.
Hapana, si mimi. Hapana, si mimi.
Say, I'd like to buy something.
Ningependa kununua kitu.
Ask her, when?
Lini.
Try to ask her when she would like to buy something.
Ungependa kununua kitu lini?
Now ask her what she would like to buy.
Ungependa kununua nini? Nini? Ungependa kununua nini?
Ask her, with whom?
Na nani? Na nani?
How does she say, I would like to buy some wine?
Ningependa kununua mvinyo kidogo. Ningependa kununua mvinyo kidogo.
Say, or some beer.
Au pombe kidogo. Au pombe kidogo.
And do you remember how to say, two beers?
Pombe mbili. Mbili.
Try to say, I'd like to buy two beers.
Ningependa kununua pombe mbili.
Say, I'd like to drink something with you.
Ningependa kunywa kitu na wewe. Ningependa kunywa kitu na wewe.
Say, but not here.
Lakini si hapa. Lakini si hapa.
Say, and not over there at the hotel.
Na si huko hotelini. Na si huko hotelini.
Ask her what she would like to do.
Ungependa kufanya nini? Kufanya. Ungependa kufanya nini?
How does she say, I'd like to drink something at your place?
Ningependa kunywa kitu kwako nyumbani. Kwako nyumbani.
Ask, okay?
Haya? Haya?
Say, okay, but I'd like to have lunch too.
Haya, lakini ningependa kula chakula cha mchana pia. Haya, lakini ningependa kula chakula cha mchana pia.
Here is how to ask, at what time? Just listen.
Saa ngapi? Saa ngapi?
In Swahili, you literally ask, at how many, meaning, at how many hours. First, the word that means, how many. Listen and repeat.
Ngapi. Pi. Ngapi. 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 Ngapi.
This word begins with an NG combination, as in the middle of the English word ongoing.
Ngapi.
Say again, how many?
Ngapi.
Here is how to ask, at what time? Listen and repeat.
Saa ngapi? Saa. Saa. Saa ngapi?
Ask, at what time?
Saa ngapi?
Notice how those words run together. Ask again, at what time?
Saa ngapi?
And do you remember how to say, at the restaurant?
Mkahawani. Mkahawani.
Notice that at is different depending on whether you're referring to a time or to a location. Now ask again, at what time?
Saa ngapi? Saa.
The answer is at 7. Listen and repeat.
Saa saba. 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 Saa. Saa saba.
What's the Swahili number 7?
Saba. Saba.
In Swahili, time is measured from 6 o'clock in the morning to 6 o'clock in the evening. Therefore, 7 o'clock Swahili time is the same as 1 o'clock English time. Say again, at 7.
Saa saba. Saa saba.
To find the Swahili equivalent to an English time, you simply add 6 hours to the English time. Ask, at what time?
Saa ngapi?
Answer, at 7.
Saa saba. Saa saba.
Now listen and repeat, at 3.
Saa tatu. Tatu. Tu. Tatu. Tatu.
Say again, at 3. This is the equivalent to the English 9 o'clock.
Saa tatu. Saa tatu.
Ask, at what time?
Saa ngapi? Saa ngapi?
Answer, at 7.
Saa saba. Saa saba.
Say, at 3.
Saa tatu. Saa tatu.
How does she say, no, not at 3?
Hapana, si saa tatu. Si saa tatu.
Now she says, at 2, meaning at 8 o'clock. Try it.
Sambili. Sambili.
Ask, at 2?
Sambili.
Ask, or at 3?
Au saa tatu. Saa mbili au saa tatu.
Say, at 2.
Saa mbili.
And do you remember how to say 2 beers?
Pombe mbili.
Now here's how to say at 8. Listen and repeat.
Saa nane. 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 Saa nane.
This is equivalent to the English time 2 o'clock. Say, at 8.
Saa nane. Nane.
Say, at 2.
Saa mbili.
Say, at 7.
Saa saba. Saba.
Say, at 3, meaning at 9 o'clock English time.
Saa tatu. Tatu.
Say, I'd like to buy 2 beers.
Ningependa kununua pombe mbili.
Say, at 8.
Saa nane. Nane. Saa nane.
Ask, at what time?
Saa ngapi? Saa ngapi?
Say, at 7 or at 8.
Saa saba au saa nane.
Say, I don't understand Swahili.
Sifahamu Kiswahili. Si. Sifahamu.
What part of that means, I don't? It's the
si
beginning. Now listen and repeat as the woman says, no, you don't understand.
Hapana, hufahamu. Hufahamu. Hu. Hufahamu. Hufahamu.
What part of that means, you don't?
Hu. Hufahamu.
And now ask, what don't I understand?
Sifahamu nini? Sifahamu nini?
Say again, you don't understand.
Hufahamu. Hufahamu.
How does she say, I don't want to drink anything?
Sitaki kunywa kitu. Sitaki.
Try to ask her, you don't want to drink anything?
Hutaki kunywa kitu? Hutaki? Hutaki kunywa kitu?
She says, no, not now.
Hapana, si sasa.
Now try to say, I'd like to have lunch now, okay?
Ningependa kula chakula cha mchana sasa. Haya? Ningependa kula chakula cha mchana sasa. Haya? Kula chakula cha mchana.
The expression to have lunch literally means to eat a meal during the early afternoon.
Mchana.
Early afternoon. Try to say, okay, but I'd like to eat something at 7.
Haya, lakini ningependa kula kitu saa 7. Saa 7 mchana. Ningependa kula kitu saa 7 mchana.
Try to ask, at 7 in the afternoon, referring to the English time, 1 p.m.
Sasaba mchana? Sasaba mchana?
And how would you say, or at 8?
Au saa nane. Sa. Au saa nane mchana.
Now she says no at 3, meaning 9 o'clock English time.
Hapana, saa tatu. Hapana, saa tatu.
Tell her, you don't understand.
Hufahamu. Hufahamu.
Ask, at what time?
Sangapi? Sangapi?
Say, I don't know at what time.
Sijui sangapi.
Ask, at 8, okay? Referring to the English time, 2 in the afternoon.
Saa nane, haya? Saa nane mchana, haya?
Ask, at my place?
Kwangu nyumbani? Kwangu nyumbani?
She says, I'd like to eat something at the restaurant.
Ningependa kula kitu mkahawani. Mkahawani.
Suppose you've just begun a conversation with a Kenyan woman. How would you ask her if she would like to drink something with you?
Wewe ungependa kunywa kitu na mimi? Wewe ungependa kunywa kitu na mimi, bibi?
How does she say, no thank you, sir?
Hapana asante bwana. Hapana asante. Hapana asante bwana.
Say, not now.
Si sasa. Si sasa.
How does she say, and not later?
Na si baadaye. Na si baadaye.
Ask, at 7, okay?
Saa saba, haya? Saa saba. Saa saba mchana. Saa saba mchana, haya?
She answers, no thank you, I don't want to.
Hapana asante, sitaki. Sitaki.
Ask, at 8?
Saa nane? Nane? Saa nane mchana?
How does she say, you don't understand?
Hufahamu. Hufahamu.
Tell her, I understand.
Nafahamu. Nafahamu.
Tell her, you don't want to drink anything now.
Hutaki kunywa kitu sasa. Hutaki. Hutaki kunywa kitu sasa.
Say, but later at 2, meaning at 8 o'clock English time.
Lakini baadaye, saa mbili. Mbili. Baadaye, saa mbili.
She says, no, sir.
Hapana, bwana. Hapana, bwana.
Say, or at 3.
Au saa tatu. Au saa tatu.
She answers, certainly not. Listen and repeat.
Hapana kabisa. Kabisa. Bisa. Kabisa. Hapana. Hapana kabisa. Hapana kabisa.
Say, certainly not.
Hapana kabisa. Hapana kabisa.
Ask, at what time?
Sangapi. Sangapi.
How does she answer? I don't want to drink anything with you, sir.
Sitaki kunywa kitu na wewe bwana. Hapana bwana, sitaki kunywa kitu na wewe.
Say, ah, I understand now.
Ah, nafahamu sasa. Ah, nafahamu sasa.
Tell her, you don't want to drink anything with me.
Hutaki kunywa kitu na mimi. Hutaki. Hutaki kunywa kitu na mimi.
But you would like to eat something with me.
Lakini ungependa kula kitu na mimi. Lakini ungependa kula kitu na mimi.
Add, in a restaurant.
Mkahawani. Mkahawani.
Ask, at 2 or at 3?
Saa mbili au saa tatu? Saa mbili au saa tatu?
How does she reply? Certainly not.
Hapana kabisa. Hapana kabisa.
Not at 7 in the afternoon.
Si saa saba mchana. Si saa saba mchana.
Now she says, and not at 8.
Na si saa nane. Na si saa nane mchana. Si saa saba na si saa nane.
She adds for good measure, not at 2 and not at 3.
Si saa mbili na si saa tatu. Si saa mbili na si saa tatu.
Ask, at what time?
Saa ngapi? Saa ngapi?
She says, you don't understand, sir.
Hufahamu, bwana. Hufahamu.
Ask her, what don't I understand?
Sifahamu nini? Sifahamu nini?
She answers, you don't understand Swahili, sir.
Hufahamu Kiswahili, bwana. Hufahamu Kiswahili, bwana.
This is the end of Unit 9.